Visha wish, pezi linapoingia kwenye usaliti. Kila kitu pesa lafu meingia dhifu. Visha wish, pale mziki unapo change. Sade rapper mine drop. Nguvu kazi kwenye kitanzi kizazi chaja kaya. Wasaza chupa razi drugs janga kila kaya. Express jagazi drug ya blue sababu wa matumizi. Atuna kazi tega meza twitter ganda ndizi. Atuna shobo na ulevi kutakuta njozi. Tuna stiff kidogo dozi kutakuta pose. Back in day, life led us so amazing. Tume rebu kwa kupenga and it started blazing. We try to be hot, dapo nigga catch a fire. Now we talk, kama vile mebu njika tire. Let's all the gangsta kama push and dapo bini fire. Kipimo kuche dada zetu and dapo bini malaya. Muda wote we don't think clear. We riding out of fear. Mbega moja lina gingi near. Tunapo nisa kama fuso navo switch gear. Spidia visasi polisi, aki huzo gear. Please, wanangu wote twende sober. Wanangu wote twende sober. Please, check your head and live a wonder. Kama washi ya bihoba. Please, wanangu wote twende sober. Wanangu wote twende sober. Please, trace a little border. Kabla simu ya makunda. Tunatege mewa leta change chaga vala. Tumekata ringe kuna hata pakulala. Tumepoteza mengi mhuni ale toka jela. Na polisi wanatuwinda kama vile swala. Wana dis, nani wili haya mi. Kusukuma ngada ndoje tu CV. Wana dis kupiga debe na fasi. Sipo wazi, sindo kazi na utufasi. Tunawachora, then tunawapora. Mfukoni kuna hela sime na geuka bakora. Wanaponda tumepinda ngu the soda. Tukibimba mwili nyumba skopia naweza kula kona. Tunapenga chocho, samtemo geto keko. Na isi tupo pepo, kumbe bongo central. Arosto, si jambo la kitoto. Shila wadu washa posti insta photo. Please, wanangu wote twende soba. Wanangu wote twende soba. Please, check your mail and leave a wonder. Kama washi ya bihoba. Please, wanangu wote twende soba. Wanangu wote twende soba. Please, twist a little border. Kabla simu ya makunda. Hapa na chana juu ya biti huku mina lia. Nikikumbuka wana kibao wametangulia. Hedonia hasa gani kiana japitia. Mama analia mtoto wakuzwa kama vile gunia. Mama nasema we bonsina. Mta nasema we lidaluna. Masha yetu ayana bima. Live fast die young tunauna swag. Atuwezi kuishi kama jiga.
Never
sell it to the
bigger. Don't go so
bad. Ain't it come out with the shit we are.